This music.
Guys, tingnan mo yun.
Ansan?
Tingnan mo yun. Mawa na makamakamba.
Ansan? Killer Talamate.
You need to know, representing Nano Bad Energy TLZ,
Appreciate.
Yeah, one bullet. They do the change, right here. Kawambuna makrab, dispenda sana. Nimfudisha bakashana, wambuna deshana. Dispenda sana, nizanga sizako mndala. Kwa niso nironi, sunga kwa niso. Die mweni ri, waiziba, tamba kofi. Tamba kofi, na hinde wini fio naba. Tamba kofi, tamba kofi. Unwele ngela, tusawa. Tamba kofi, tamba kofi. Na hinde wini fio naba. Tamba kofi, tamba kofi. Na hinde wini fio naba. Tamba kofi, the change. Tamba kofi, kumuna kwa nukusura ko. Siva zeni maspenda. Nikutamba cheno spins. Pamuwa ni kunpenda. Nispenda since anka jenda. Arot pase ko jenda. Makesta data 14. Ospensa wina ngoni ufo njeni. Chafuta konka ventu wako jengi. Teru the change lero ndiye baya. Tenza ka bro kakaya. Mama funata itaya. But you choose tafaka kuwaya. Wachikuwa wanka pakisa vima guza. Masnich avu muri run screws. Matebore run funo zuji. Nina deo zina apri shoes. Na wampona makrab. Nispenda sana. Nimfuri shaba kashana. Wambona ndesha. Nispenda sana, nizanga sizako mndala. Kwa niso nironi, it's 29. Ye mweni ri, why save? Tamba kofi, tamba kofi. Na hinde wini yose naba. Tamba kofi, tamba kofi. Mweni mele ngela, tusawa. Tamba kofi, tamba kofi. Na hinde wini yose naba. Tamba kofi, tamba kofi. Na hinde wini yose naba. Tamba kofi, tamba kofi. Kumona kunoksura ko.
As a boss, yozi muli code most. Bantu wena ngoni rose, that in my life. Nikos, kawambona wama club, shmam. Life ya vili mba iwam. Black table ya mapliza. Zamani apepashisha. Mungo ni vele ngela nga story time baby po gone. Hapa ni mpopoka ni ka overnight kulipe kona. Mungo ni londa. I wake up for this man etesha kulomba. Solo ni guri la batu mamini. Muzi ni tamba nga komeja Mr. Bean. Call me the king, yo.
Kawambona wama club. Nispenda sana, nimfudisha bakashana. Wambona ndeshana. Nispenda sana, nizanga sizako mndala. Kwa niso nironi. Sunga kwa nisi, ye mweni ri, why save? Tamba kofi, tamba kofi. Na hinde wini fio naba. Tamba kofi, tamba kofi. Mweni mele ngela, tusawa. Tamba kofi, tamba kofi. Na hinde wini fio naba. Tamba kofi, tamba kofi. Na hinde wini fio naba. Tamba kofi, tamba kofi. Kumona kunoksura ko.
Your eyes on me into mklapo. Linso mkako, njino sheta ni papo. Satapa ningo pantapo, kailu kambapo. Elo ni zanga sizakwa, tinjepelisha baka shana. Ndispenda sana, shtenshini balishana. That's just how I wanna spend my money. Kubia na marijuana. Inkale last time, me reminding you of minding your business. Ningaleke buwanchi kumwaka bia ulo magelo. Yangana sickness, mchilaiti ulikumfimfi. Nikubwela wapempa kwa 50. Nikubwela takukuli lako kaboto. Notukungo kambama nonsense. Kawa mbona mba club.
Nispenda sana, nimfurisha baka shana. Wambona ndeshana. Nispenda sana, nizanga sizako mndala. Kwa niso nironi. Sunga kwa nisi, die mweni ri, why save? Tamba kofi, tamba kofi. Na hinde wini fio naba. Tamba kofi,